Blog Talk Radio.
Je nshuti muteza matwi radita avuka ivugiri Washington DC turi kwa gatandatu ni tariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2022 muri kumwe nange Serge Ndayizeye ku kiganiro kitaza kuba kirekire cy'uyu mugoroba bitewe n'uko mamutwandikira muri benshi abakunzi ba radita avuka rero turabaramukije aho muri hose mu Rwanda ku by'umwe ariko mu karere k'ibiyaga bigari abari ku mugabane w'i Buraya abari muri Aziya ndetse n'andi hirya no hino turabakunda kandi nk'uko mutwandikira namwe ndamukanye zanyu turi kumwe nk'uko muvuga muti urugamba muriho turarufatanyije bitinde bitebuke tuzarutsinda mu kiganiro cyacu cy'incamake cy'uyu munsi kwa gatandatu turagira ngo tugaruke ku bitekerezo mwagiye mutwandikira nyuma ya conference de presse Kagame yakoresheje na Patricia Scotland nyuma y'inama ya Shogam tukatuma Chris tuvuga ku birebana na values Commonwealth cyangwa birebana n'ibintu birebana n'uburenganzira bwa muntu indangagaciro zigenga uriya muryango mwabyibonere rero ku mugabo kwishyura byamunaniye niyo nsanganyamatsiko tugiye kwibandaho mu kiganiro ndi kumwe na Stephen Giyumva ndetse na Kerekani Jabo aribo tugiye kubana mu kiganiro cyacu cy'uyu mugoroba Stephen Giyumva ngo ayikaze nizere ko muri amahoro muri weekend yanyu tugufatiranye nizere ko ntacyo nangirije ikaze mu kiganiro cya Raditabuka
Ya murakoze cyane Serge nta kintu cyangiritse na gitoya turashimira rero ko wemeye ko dufatanya muri iki kiganiro iriya conference de presse nange nayumvise ubwo umwanya nyine twagira na des échanges kuri iriya conference de presse hari za commentaire nyinshi umuntu yayikoraho ubwo rero ndizera neza ko turi bugire ikiganiro kigira icyo cyungura abatumva murakoze
urakoze cyane ngushimire rwose kubashe kuboneka kugira ngo tubane akuserekanije abo nawe turaguha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu mugoroba nizere ko weekend irimo kugenda neza
murakoze cyane bwana Serge reka ngusuhuze nsuhuze na Stephen Giyumva weekend imeze neza kandi namwe ndizera ko ariko bimeze reka mbonereho n'akanya rero ko gusuhuza abanyarwanda bose muri rusange ndetse n'abakunzi ba radio itabuka by'umwihariko badukurikira hirya no hino ku isi nizera nabwo ko bari kugira weekend nziza ubwo kandi nizera ko n'ibiryo tuza kubaganiriza biza kugira icyo bibamarira nagusubiza ijambo
urakoze cyane Axel Kanijabo insanganyamatsiko ni imwe ni ukwiribaza ku ndangagaciro za cyangwa values za Commonwealth Kagame ubona rwose ntacyo zimubwiye abakoresha terime mu cyongereza arimo bambwiye ati Kagame yababwiye ati FU ubwo nanze kuvuga hatagira uvuga ko naba ntukanye ati ni FU nagiye mbyandikirwa n'abantu benshi cyane kuba yavuga amagambo nk'ari ya tizo value zanyu duhabwa n'abanyaburaya ntazo dukeneye hano mu Rwanda akongera akavuga mu ijwi ry'abanyafurika mu gihe Patricia Scotland S Julia muryango mwike ruhande kandi u Rwanda mbere y'uko rwinjira muri uyu muryango bagombye kubanza ngo kurusuzuma bari banemeye ko bazarufasha mu rugendo rwo kugira ngo ayo mahame cyangwa izo ndangagaciro z'umuryango wa Commonwealth babashe kuyashyira mu bikorwa iyo usubije amaso inyuma hari aya ndangagaciro inyinshi ni universelle ntabwo zireba gusa ibihugu byakoronijwe n'ubwongereza byabaye mu bwongereza nk'uko Stephen Giyumva kubitubwira ariko hari ibintu by'ingenzi ubona bigarukaho cyane kandi umuntu akwiye guhagaciro duhora tuvuga indangagaciro za Common Fellows zirimo guteza imbere demokarasi cyane cyane gikomeye cyane guteza imbere demokarasi nimwe mu ndangagaciro yabo harimo uburenganzira bwa muntu harimo imiyoborere myiza harimo kugendera ku mategeko ruruvuro harimo gutanga ubwisanzure bwa muntu harimo ikintu cy'uburinganire guteza imbere ubucuruzi mu bwisanzure guteza imbere amahoro ku isi hakaza nanone ibintu byo guteza imbere amahoro n'umutekano mpuzamahanga hakaza ibintu by'ubukungu n'iterambere kugendera ku mategeko nk'uko nabivugaga hari guteza imbere societe civile civil society hari guteza imbere demokarasi nk'uko nabivuze n'ibindi byose izo values zose Kagame aravuga ati
nta musoro wewe nkunganiye wakongeraho na n'ubwigenge bwa bw'inzego ibyo bita separation of powers
aha urakoze cyane rwose ndagira ngo byumvikane iki kiganiro reka tuyishemo ingingo ebyiri bitewe n'uko topic ebyiri z'ingenzi zamugoye cyangwa zatumye umugabo arakara wa mujinya we w'umurandura zozi ugatuma atishira yazimaze iminota igera kuri 27 wenyine bituma na conference itihagarara urumva gufata iminota 27 ku kibazo cyabazwe n'umunyamakuru umwe gisa nkaho cyatumye kidevya conference ko yateguwe bikanatuma iti narangira hari abandi banyamakuru bari gufata umwanya bakagira icyo bivugamo reka twifashishe aya majwi kugira ngo byumvikane ku batakurikiye cyangwa batazi ibyo tuvuga bumve ibyo dushaka kuvuga ndagira ngo duhere ku kibazo cya mbere wenda none tubaze no kugaruka ku cya kabiri kirebana na migration cyangwa na kiriya kibazo cy'abimukira cyamugoye kukivugaho nanone noneho tuze kumva uburemere burimo impamvu bino bibazo bisa nk'ibikomereye Kagame ndabona uvideo itaraza cyangwa itaraza Celestin Silva waba ugira icyo bivuga ko ndi kwabikurikiye ndakurogoye mu kanya ariko rekamaze cyaka iyo video waba ufashe ijambo umbwira uko wabyakiriye muri kino kiganiro
hari byantangaje kubera ko le president ntabwo yashaka atashatse gusubiza ikibazo nk'uko bakimubajije biriya byo kuvuga kiharira ijambo hafi igice cy'isaha bishobora kuba ari strategi yari afite yo kugira ngo protokolize kubihagarika kubera ko igihe kiba cyagenewe conference de presse kiba kirangiye rero numvise ko le president yari afite de discuter yari afite ntabwo byamushobokeye kugira ngo asubize uriya mukobwa ibyo yaramubajije kuko uriya mukobwa we yamubazaga ku ndangagaciro za Commonwealth
ndakeka video n'abanyibonye reka dufate umwanya tuyumve noneho mbere yuko dukomeza twiganiraho
I think checking of facts is a serious problem with the very institutions we should have relied on to inform the public, the general public, the world, about some of these facts. Or whether the facts themselves or the interpretation of some of the things that actually happened. Now, let me start with the issue of values. Who defines the values? Or who doesn't actually have values? When people talk about values sometimes, it's one part of the world that has assumed the sole responsibility and the monopoly of defining values. So the rest of us have no values. We've just to keep learning from these ones who define the values. And by the way, the danger also is, it doesn't matter how long you take learning, you will never qualify. You will just always be branded somebody who has no values or who comes from a place where there are no values. So I want to put this case clear. Those from the north who always assume where BBC comes from, who always think They are the first of values. The rest have to follow. It's a big mistake. It's not true. We have values too. We here in Rwanda, in Africa, we do. No question about it. Second, there are some of these problems we have had in our continent, in Rwanda. Those from the north who define or want to define values have been part and parcel of these problems we have been facing. Some of them have actually been the cause of the problems we face. But at the same time, like the genocide here that took place here in Rwanda, where 1 million people over were killed. Well, I remember, if your memory serves you well too, I'm not inventing anything. The debate that went on at the UN, it was like, you know, these developed rich countries, those who define values, simply took it like, these are just Africans killing each other. These debates were in the open. But you think that is true? You think the divide that actually led to this genocide was just a creation of Rwandans? Not the people from the north who actually divided this country, told people to think of themselves as belonging to one ethnic group and the other to think as belonging to another ethnic group, and therefore they should kill each other? Not only are they different, but they should kill each other. Would you believe that? Would you tell me that the 20 million people, this is documented by other people, not by me, who were killed in the Congo, were killed by other Congolese in the old days of King Leopold? And you think all that just disappeared in a moment? Then you had the savages coming over and taking over their own countries and killing each other? And then the others assume the higher ground, they are up there in the north, and keep pointing fingers at those of us and think we have no values and we just are there to, you know, we don't respect freedoms, we don't respect human rights. You think so? BBC, you think so? You take time, you broadcast, and from morning to evening, this is literally just abusing people. You're abusing Rwandans, you're abusing Africans, your values. What values do you know, my dear sister, on behalf of BBC? So, I want to assure you, there is nobody in BBC or anywhere else thereabout who would be holding values better than we do here in Rwanda. Except if we just want to cover up the mistakes of the same people who want to define these values for us. Or really tragic mistakes of things they have caused. So, when you are saying that, you may tell somebody else, people who don't have time to think or who don't have a history that where they have struggled with these complications, yes, they will. But here, those of us who have faced what we did, who have gone through what we did, we take our responsibility. Of course, genocide could not have happened just on the hands of others who brought it to us. No. We Rwandans have a responsibility. We have our share of the blame for it. But there are others who should take responsibility for that. So I just want to let you know that these issues of upholding values and so on, as far as I'm concerned, as I know, as far as Rwandans are concerned, we don't need any lessons from BBC or from anyone. I tell you this with firm conviction. So, democracy or people in prison you are talking about, there is nobody in Rwanda who is in prison that should not be there, because you have a justice system that is actually functional and is fair. Let me tell you something instead. Actually, there are people who are not in prison who should be there. There are no people who are in prison that shouldn't be there. But there are people who are not in prison who actually should be there. And I'll explain to you if you want. I know, for example, I've been seeing journalists writing all kinds of things. Take somebody, praise her or him, and make them champions of all kinds of things. That's fine. I wish these people are making them champions of their own situations, if they wanted them. But not the situations. And I give you some details. And what I meant when I said what I said. Take an example who is always written about, and people who have been here even during this Chogam, and they were visiting. There is a woman called Ingabire Victor, whom BBC and others want to always sing about being the face of the opposition. Okay, fine. And this is one I was referring to. She's not in prison now, but should actually should be in prison now. She was in prison. She committed a crime for which she was tried in the court of law. She was actually sentenced and imprisoned. The government, the president, under the prerogative of the mercy, president has that powers, actually this woman was released from prison before she served a full sentence. And it wasn't because she was not guilty or whatever. I'll tell you something else which shows double standards, which lead to these things you were asking. She was tried on the basis of evidence that was provided by European countries working with our own justice system. You see, it wasn't just done here. It was done between us and some European countries who provided evidence corroborating with the evidence we had, and that on the basis of which she was tried and sentenced and put in prison. Now, but some people decide to make that person an angel of freedom and democracy and something like that. Where does it come from? But she's out there. She's not in prison. But this I'm saying, she'd actually be in prison if we hadn't just forgiven her. Okay, we forgive her to be out of prison so that you can pick her and pump her and praise her. Okay, that's fine. But I wish it was serving something good for the country. That's okay. Then you have another person whom the very people I was referring to picked, praised, made her a celebrity, him a celebrity, you know, made the hero of, made him a savior of, but I don't know even what he saved. Now, when he faces justice, there is evidence, irrefutable evidence. He was tried in the court of law publicly. Nobody questions the facts on which the evidence is based. But then say, no, you see, this one is, you know, a critic of the president. No, you first answer these facts before you talk about your things that you want to use. And in fact, this person committed this crime with many others. There are about 21 people in the same case, all of them who pleaded guilty and are implicating this person. And this person was at one time their leader. These are people who were armed, waged violence against families of Rwandans. People were lost their lives. There are victims there. And then there's this one, you know, this person, you know, it comes from America, from Europe, and that this person, and in fact, what is interesting, they come and say, this person, we are not saying he's innocent, but he should be released. And then we ask them, say, okay, if you think he should be released, how about these others who are co-accused with this person, who are also in prison? So in other words, they are saying, this person is special. We've made him special, so you should not question that. And then we say, okay, fine. How about the victims? The very people, families that lost their people on the hands of this person. They can't answer that, but they keep insisting. So anyway, let me try to cut. It was a loaded question, so I'm trying to grapple with how to cut the answer short, but so the basis on which these judgments are made is not necessarily right. It's not correct. So I'll let you make a decision at some point what to believe or what you should be making other people believe, but I know by my answer, in whatever way, maybe you're already framing a completely different story about what I said, or giving it a frame in which I didn't put it, but that's okay.
Kainguko rero nshuti bakunze baradita huka Kagame mu minota irenga 15 asobanura ku kibazo cya value cyangwa indangagaciro avuga yuko zihabwa zitangwa n'abanyamahanga abo yise muri North cyangwa za Western country, avuga yuko nta masomo bakwiye kumuha. Nubwo yadresa BBC avuga ko nta masomo bakwiye guhabwa na BBC, ariko arongera agarwa ku bantu avuga ko muri North. Hano aravuga ati ikibazo cyari kiremereye cyangwa icyo yise loaded question, bivuze yuko ngo ni ikibazo cyari kiremereye agomba gushyira mu buryo bwagutse nk'uku. Ariko nkatwe nk'abanyarwanda mfite amahirwe ko ndi kumwe na Celestin Nsengiyumva, ibintu Kagame avuga ngo byaberaga muri UN ubwo jenoside yabaga, wari muri OUA ubwo ni African Union y'uyu munsi, mwarabikurikiranaga. Ibyo yita ko jenoside cyangwa conflict hagati mu banyarwanda, wenda nge binantangora, wenda ndi muto muri politiki, ariko sinyaremeye ko ari na conflict mu banyarwanda, ubwo nkeka ko n'abanyapolitiki bayikoresha mu nyungu zabo kugira ngo badividinge cyangwa bace mu banyarwanda mibice ku nyungu zabo za politiki. Uraza kumira icyo bitekerezaho. Iyo utangiye gutunga agatoki ibihugu by'i Buraya ko byagize uruhare muri conflict y'abanyarwanda, umwiryane niko nabyita, hari n'igihe amagambo wenda y'uruzungu bigora kumenya inyito ya mu Kinyarwanda, uyu munsi njye mbona ko dushaka gushyira blame twatunga gatoki abanyamahanga cyane kuruta kureba twebwe ubwacu bikorerwaho cyangwa bikora. Kagame nawe mbona ko ari victime nawe utazi uburyo azabyivanamo. Uyu mugabo bisa nkaho bigaragara nawe ko araremerewe, akeneye uburyo yatura umutwaro, azi neza yuko ibimuremereye nawe bimukoraho. Niyo mpamvu agomba gushaka ababisangira avuga ati nimwe mwabigizemo uruhare. Avuze ibintu byinshi mu minota 15 arashinja ibyo bihugu by'Abanyaburaya ko bigira uruhare muri ayo macakubiri. Akomoje kuri Kingira Paul wa kabiri genocide cyangwa izo 2020 muri Congo. Kagame ntabwo abona uruhare rwe, agarutse ku mwiryane abazungu bateza. Izo value cyangwa indagaciro ntabwo zikozwa. Celestin Senyuma ntabwo nabishyira mu magambo akusaraza kudufasha, wenda yagiye yandika kugira ngo abisobanure asanga akora ubusesenguzi bwiza. Nagira ngo uhereye aho ngaha naguciye mu ijambo ko audio nari nyibonye kugira ngo tubyumve. Hano uri mu muntu w'umwarimu ushaka gukora sentence, wavuga ko message Kagame atanze yari iyihe Bwana Celestin Senyuma?
Hari ibintu bishakije uriya mukobwa ibikibazo yamubajije perezida ntabwo yagishubije yivugiye ibindi
bimurimo kuri we.
Nabonye yasubizaga abantu bagomba kuba baravuganye nawe ziriya delegasiyo zari i Kigali, hagomba kuba hari abamweruriye bakamubwira ko hari ibintu babona bitajyanye n'indangagaciro za Commonwealth. None yabashubije rero muri Kigali aho gusubiza uriya mukobwa. Yabwiye ko adashaka ko bamuha amasomo, yavuga ko ibintu byose babifitemo uruhare, ndetse ageze aho yemera n'urwe avuga ati natwe Abanyafurika n'Abanyarwanda hari uruhare rwacu. Perezida ntabwo yashubije uriya mukobwa, ahubwo yashubije abantu baganiriye nawe cyangwa baganiriye n'abaminisitiri be, abantu baje muri ya nama ya Commonwealth ya Shogam yabashubije. Ariko rero ibyo yabashubije ni ibintu bidashobora kwemerwa, kubera ko kuvuga ko ngo nta masomo bamuha akavuga ko nabo bafite indangagaciro. Hari abavugaga indangagaciro za Commonwealth ziriya zose, la transparence, la cooperation, iterambere, demokrasi, good governance, ziriya byose nizo indangagaciro za Commonwealth. Ibintu byo gufungira abantu ubusa, hari abantu bari abantu avuga ngo batari muri prison bagomba kuba barimo, n'abari abantu batari muri prison ngo kandi bagomba kuba bafunze muri prison. Hariya muri eshatu kutubwira ko nta bantu barimo badafite amadosiye, kandi bizwi barimo benshi amadosiye bafite. Ni ukuvuga ko hari muri prison harimo abantu barimo batagombaga kuba barimo. Ikindi rero ni biriya tubwiraga ko ngo bariya ari Ingabire ari na buriya wa wundi yavugaga ni Rusesa Bagina, nta wundi Rusesa Bagina. Kuvuga ko ngo baciwe imanza muri court of law ni ibintu bishekeje, kubera ko abacamanza iyo baza guca imanza bakurikije amategeko nk'urubanza rwa Rusesa Bagina bagombaga kurwanda, kubera ko Rusesa Bagina yabaye kidnappe, yabaye torture. Abantu bagiriwe bene ibyo bikorwa abacamanza ntibemera kubaburanisha, ahubwo bahita bavuga ko bagomba gufungwa. Hano byari ahabaye Serge, sindi wenda ugomba kutabyuka uribuka abantu Perezida Kagame yohereje ino avuga ko baribo bishe le touriste
Pozimelapere, ndabyibuka bagiye muri Australia ubu ngubu
ba muri iriya shyamba ryitwa Bwindi, barabanje barabadiha inkoni zirabaheta, hanyuma babahereza ino ejije abanze kubaburanisha, bavuga bati no ntabwo twaburanisha abantu bakoreye biriya bintu. Court of law ibyo byose igomba kubifata en consideration. Ntabwo Rusesa Bagina yari akwiye kuburanishwa, byarabaye ngombwa ko bamuyobya indege, urugendo rwe baruhagarika akirotsuba ahantu atashaka kujya, hanyuma akanafungwa agakorerwa ibyo yakorewe, akima imiti ye, akimwa kubonana n'abavoka be. Ijije bagomba kubyanga, we aravuga ko ngo baburanijwe na court of law. Iyo court of law rero ni ibintu nyine byerekana ko icyo yita court of law abandi bashobora kubyumva ukundi kuko hari izi procedure inkiko zikurikiza amategeko zikoresha kugira ngo imanza ziburanishwe mu mucyo urabyumva ikindi rero ni hariya yikoma abazungu ko bakoze jenoside Kongo nibyo Kongo bishe abantu benshi byatumye dahera aba les autres puissances coloniales zitegeka umwami Leopold ko agomba guha l'état indépendant du Congo akayiha la Belgique aho kugira ngo ikomeze kuba propriété privée iyo jenoside yarabaye hari jenoside yabaye muri Namibia yakozwe n'Abadage hari jenoside zarabaye hirya no hino jenoside hari jenoside bakoze hariya muri Buero hari jenoside yakozwe muri Biafra muri Nigeria jenoside yo mu Rwanda ni c'est un jenoside particulier parce que bon nakubwira ko mu kwezi kwa mbere 94 nge nari mu Rwanda hari famiye y'abatutsi nagiye gusura hari inshuti zanjye nari ntawe nyina y'inyamirambo nsanga hari umuntu uvuye ku murindi arimo abaha briefing y'ibiganiro baba bagiranye ku murindi kuri quartier general ya Kagame ko bamubwiraga bati ibintu twumvise ushaka gukora n'ubikora tuzashira ararenga ariko ibyo bintu rero byari ukwica le perezida wari uriho icyo gihe uzi ko ubungubu nta muntu ugishidikanya wajuti wahanuye indege ya perezida Habyarimana nta muntu wakubwira ngo ntamuze ndasaba muri iriya myaka 1994 nayo hari n'ikigo ikivugo bari baramuhimbiye ko ari rudakanga ibiguruka ati namuhanuye mu ijuru mugeza ku butaka atagishobora gutaka ubu iki kivugo ukivugiye kigali sinzi ukuntu byakugendekera abihakana yiguye inyuma ibyo ari byose icyo nshaka kubwira ni uko
kishaka gusimanira kuvuga ko bigambaga ko babikoze bazi ko batazakurikiranwa hatangiye iby'amadosiye yo gukora enquete bahita batangira kubihakana
bivuye inyuma la merci locale akabihakana abona neza ko abantu bose nta n'umwe ubyemera ariko akemera akabihakana urumva le president ntabwo yashubije ariyo mukobwa yibwiye ibyari bimurimo yavuga ariko nyine muzi n'umuzingo wa mugana wa wundi kuri biriya byo mu Rwanda aho avuga ngo bari muri Nations Unies bavuga bati ngo ni abanyafurika barimo kwicara ntabwo ari ikibazo ikintu ntabyo nigeze n'ubu kubera ko leta zabaye mu Rwanda byari ibintu bibabaje isi yose nta bintu bigeze ntabwo nigeze numva barikerensa bavuga ko ngo ni abanyafurika barimo bica bene wabo
kandi mwabonaga namwe izo note muri Addis Ababa je pense
izo note twari dusomaga rwose twazivanaga twari dufite ambasade a New York hanyuma twari dufite na ambiro regional ya Nations Unies Addis Ababa ibintu byabaga New York twabikurikiraga ntabwo sinzi yaba perezida ashobora kuvuga nk'umuderege wamanitse urutoki asaba ijambo akavuga ko ibyo bintu birimo ko babera mu Rwanda ari ibintu bidakwiye guhangayikisha abantu kuko abantu bose babonaga ko ari ibintu telegraph nagira ngo nkwibutse ko parizamu nko muri departement d'etat birindaga kuvuga ko ari jenoside kubera ko amerika itifuzaga ko haba ine intervention yabuza Kagame gufata ubutegetsi ikibazo ntaho cyari kiri kuko la convention ariyo masezerano mpuzamahanga avuga kuri jenoside avuga ko iyo bigaragaye ko hari jenoside la communauté internationale igomba kuintervena kugira ngo ihagarike muri ayo masezerano birimo ubwo rero delegation américaine yari iyobowe na n'uriya mudamu uherutse kwitaba Imana witwa Albright babwiraga Washington ko harimo kuba ibintu bisa na jenoside Washington ikababwira iti mwitonde iryo jambo ntimurihingutse kubera ko byabasabaga kwintervena militairement icyo gihe uribuka ko amerika yari la seule puissance super puissance yagombaga rero kwintervena kugira ngo bahagarike ibikorwa by'intambara guhagarika ibikorwa by'intambara rero byari ibintu bibangamiye RPF cyane nkuko byayibuzaga gufata ubutegetsi ikindi ni uko sinzi abanyarwanda benshi ubanza bajya bibagirwa ko le commandant en chef des troupes à RPS, Wali Kagame, yohereje indegasiyo y'abantu batatu à New York kugira ngo babwire Conseil de sécurité ko bakifuza ko hagira umuntu wakwintervena muri biriya bintu kubera ko nyine bari bazi ko intervention yawe uzo gufata ubutegetsi donc hariya ibyo rupina
aho urashaka kongera kwibutsa ibya Dusaidi na Gahima avugaga muri ya note ko genocide yarangiye hasigaye urugamba rwo kugira ngo bafate igihugu
ni yongiye rwose kandi hari biranandetse hari baro batanze
kuko bavuga ko nta intervention ikenewe kuko abatutsi bashize
bavuga ko nta intervention ikenewe kandi c'était probablement fin avril cyangwa début mai hari abashobora kurokoka muri icyo gihe kubera ko intambara yari itaragera yiriya za Butare na Gitarama
ariko se ntabwo ngira ngo ndeviye sije de jour kubera ko turimo turavuga kuri iki gisubizo Kagame yahaye uriya munyamakuru wa BBC ku ndangagaciro z'uyu muryango wa Commonwealth nyuma y'inama yacoga muri Kigali Kigali wari ukomoje aho ngaho ko banze intervention kandi biri muri dokima biranditse ntabwo ari kubihimba no kubiganira no kugira ngo dusobanurire abakiri bato uko byagenze kubera iki Ronino no yeme intervention y'abafaransa Operation Turquoise yinjiye mu Rwanda je pense le 22 juin Kigali gafatwa le 4 juillet iriya Operation Turquoise yari iki kandi Kigali yahise ifatwa nyuma y'iminsi 15
ya intervention de la France en fait yari intervention des Nations Unies mais dirigée par la France kubera ko abafaransa bayitwa ko ari une intervention militaro humanitaire parce que il y a une idée zone qui est quasi couvrir le tiers du Rwanda muri icyo gihe il y a intervention igeze ihageze bicanye bwarahagaze muri kare ya karere abahungaga babasha guhunga hanyuma ntabwo ari abafaransa bonyine bari bahari hari harimo meme de contingent hari harimo abasirikare bo mu bindi bihugu nakubwira nka Senegal cyangwa meme probablement le Togo le Congo Brazzaville hari izindi contingent yari rero zone militaro humanitaire yari intervention militaro humanitaire hanyuma rero bageze aho basanga ari ngombwa ko iyo operation irangira barayirutira hanyuma inkotanyi zifata igihugu cyose ntabwo yari intervention ije kubabuza gufata igihugu cyose
kuko njye ikibazo nibaza no wenda ni ukwibaza gusa ariko ntabwo turi tubifitiye amakuru ni gute Nations Unies yayotorije nyine yageze mu Rwanda le 22 juin igihugu kigafatwa le 4 juillet iminsi 15 uravuga uti bakije bagombaga kurokoka nibyo ko Kagame arabakiriyemo ariko ntabwo ukeka yuko bayitindije nka n'ababishaka
bayitindije nka n'ababishaka kuko bari bazi ko abafaransa bafite des arrières pensées probablement ndavuga probablement iyo iriya intervention bayemerera igihe abafaransa bari bayifatiye
kuko nibyo nyine nagira ngo gato wera simbivuze neza Kagame biravuga ati byaberaga muri Loni mu ma archives dufite nuko abafaransa bashatse kwintervena kuva mu kwezi kwa kane bakajya batabemerera baza revende z'uko gatandatu
barabatindije ariko nabo baritindije kuko mu Faransa hari ibintu bita ngo ni cohabitation hariho ababyita cohabitation la tension le président Mitterrand ntabwo yumvikanaga na premier ministre witwaga Edouard Balladur mais iyo intervention française ihagera nka disons deux semaines ibi byumwe bibiri inkotanyi ntabwo zajya kubasha gufata igihugu mais babitindije exprès kugira ngo inkotanyi zibanze zirealize ibintu umuntu yakwita ngo ni un avantage irreversible ni ukuvuga ko bagira ngo babanze bakonsolide aho bari bageze hanyuma n'abirukaga babibike bahunge bave mu nzira bariya babafara inkotanyi zari zifite un avantage irreversible abafaransa nta kundi bashobora kubigenza kuko ils sont arrivés trop tard ndenge nkeka ko iyo bahagera nka deux semaines avant inkotanyi ziba zaraziguye gufata igihugu kubera ko nka deux semaines avant par exemple ni ukuvuga ko evacuation ya Kigali yari itaraba
Ibyo ni ngombwa ko byumvikana iyo Kagame avuze ati byaberaga mu muryango w'abibumbye akeka ko ari we wenyine wabikurikiye nta bandi babizi izina Victoire Ingabire yari komozeho kandi azi impamvu kuko Victoire Ingabire yamaze iminsi ahura n'abantu batandukanye yahuye n'abadepite bo mu Bwongereza bagiye kumusura we na Bernard Ntaganda hari televiziyo zagiye kumusura zamuganirije yatanze ibitekerezo bye nk'umunyarwanda uri mu gihugu cy'u Rwanda kubera iki ubona Kagame bimubadoringa gusura Victoire Ingabire
iriya hari abantu kujya gusura Ingabire ushobora kubyita mu gifaransa wabyita ngo ni un camouflet diplomatique nk'uko ari nk'abantu babiri nkanjye nawe ubwo ni nk'uko bako bamuhaye bamukubise urushyi kubera ko kujya gusura Ingabire ubwabyo ni mu butumwa buvuga ko Ingabire arengana biriya Perezida yavuze kuri Ingabire ko atariyo niyo niyo message bariya bagiye kumusura bamuhaye donc ni c'est un camouflet byaramubabaje cyane ahubwo Ingabire bishobora kumugwa nabi kuko inyuma y'isome Kagame agomba kuba ashobora gufata comportement imeze nk'intare mu ishyamba akaba ya yamugirira dirokwezayo zo kugira ngo amwereke ko cyangwa yereke abamuvugiraga bose ko badakwiye gukomeza kumuvugira ari nabyo byerekana nyine ko izi sito ndangagaciro ari ntazo kubera ko Ingabire nta kindi cyaha yaregwa uretse icyaha icyo wakwita deli d'opinion mu kinyarwanda ni iki deli d'opinion ni ukuvuga kuzira ibitekerezo bye amategeko y'u Rwanda rero yemera ko umuntu amategeko niko byemera mu bikorwa uzi ko mu Rwanda rivuga uvuye ugomba kubanza ugafata umwitangirizo ukabigeza hanze naho iyo uvugiye hafi aho ngaho urabona ko byababaje Perezida cyane ku buryo yamaze iminota 20 ari byo avuga avuga ko uriya mudamu yagombye kuba ari mu munyuru ariko atari mu munyuru ni ukuvuga ko wenda mu minsi irinda arashobora kufinisha ntabwo ari ibyo nifuza ariko rero biriya bintu bariya abadepite bo muri porogaramu bakoze byo kujya kumusura c'est un camouflet qu'ils ont épuisé au président
Akisele ndakuza mu kanya ukomeze wenda ugire icyo ubivugaho ariko indangagaciro Kagame avuga yuko adakeneye guhabwa n'abanyaburaya niwe ubasanga niwe wabishyiriye nanone kuvuga ngo izi konfuri abantu babarimo nibo bazidutera kubera icyo avuga ati dufite indangagaciro zacu twemera ariko nanone tugasanga ari we utera intambwe asanga abanyaburaya ukeka yuko Kagame hari yavuga ati twebwe dufite indangagaciro nk'abanyarwanda abanyafurika dufite indangagaciro indangagaciro z'abanyarwanda n'abanyafurika twaba dushaka iki ku banyamahanga seretse nyumba
biriya bintu uvuga ko ngo aribo bamusanga cyangwa ko aribo basanga wenda umuntu yabivuga ukundi mu by'ukuri abanyaburayi nibo bamutoraguye bamuhaye kubira icyo kintu tugomba kukimenya kubera ko bamuhaye le moyen bamuhaye uburyo bwo kurusha imbaraga leta yariho urumva ko ubwo buryo bariya abantu ntabwo bashobora kubyikorera ubwabo ntibyashobora kugenda ukundi byashobora kugenda ukundi iyo abanyaburayi bativanga muri biriya bibazo ku ruhande rwe kubera ko bashakaga impinduka mu Rwanda yagombaga kubaha inzira igana Congo ibyo bintu Rwanda twese tubyumvikanaho ariko nyine le president kubera ko bageraho bakabimwibutsa biramubabaza ikimubabaza ni uko babimwibutsa baramubwira bati jya wibuka ko aho wicaye aritse kuhaguteretse umunyafurika wese byamubabaza kubera ko biba bisa no kumena ibanga ibintu baganiriye biherereye hanyuma bakaba basa n'aho mutaba mu nama abanyafurika benshi bari ku butegetsi bagiye kugeza ku butegetsi binyuze mu mivu y'amaraso bose nta n'umwe washobora kugera kuri iyo ntebe atabifashijwemo n'abanyaburayi ni ukuvuga ko kugira ngo babigufashemo hari ibintu ugomba kubemerera noneho nabo bakaguha uburyo bwo kugira ngo ugere kuri iyo ntebe wayigeraho rero bariya abanyaburayi ntabahiyo batagira ibanga bakajya babishyira ku karubanda bikamubabaza nibyo biriya ubona asa n'ubasubiza akabasubiza abinyujije mu kibazo cy'uyu munyamakuru
ariko nyine ni cyo kibazo mbaza kuko bari bazu ari we kandi bari bazi record ya human rights violation ya Kagame deo dipari kuva muri 90 abenshi bakorana na za MI6 bakorana na CIA bazi ibyabaye mu Rwanda mu mwaka 2009 binjira muri muryango bava ko bazabafasha kugira ngo bameliore ibyo birano urenganzira bwa muntu ahubwo ngiye Kagame namubwira ni bere kuri we kuko bari bazi ko bazaguhindura cyangwa bizagera igihe utangira kumva ko wemera ibyo bakubwiye ariko Kagame ntabwo yakwishira kuko azi ibyo bakoranye wa mugani kuko bamivugaga
na azi ibyo bakoranye ikiri nuko bemera bakaza mu nama ye ya Commonwealth ubu ngo bakaba ari umuyobozi w'igihangange wo mu rwego rwo hejuru uyoboye ini community banza bavuga ko ari ini community irimo abantu barenze miliyari miliyari
ndakeka bavuga ibyo n'igice hubwo
voilà donc ubuhindurije bwabo ni miliyari ubu rero wakongeraho n'ibindi bihugu hanyuma ukongeraho nuko afite Louise hariya a Paris muri francophonie francophonie nayo hari ifite ibihugu birenze bigeze nko kuri 50 kwa bamwe urumva ko Kagame cyangwa yabaye yandirije mu mondiale me
na wazimbiwe na byandikwa ku mbuga nkoranyambaga nyine umugabo uyoboye de communauté Commonwealth na francophonie ayoboye isi rwose barimo kubyandika
ya absolument me bakamuvangira bakamuzanyamo ibintu byo kwamubwira bati se les droits de l'homme ko hari abantu mufungira ubusa kuzanira inama hano bituma Commonwealth ubwayo koma group comme organisation itakaza gaciro ivyo ntabwo yifuza ko bayivuga rwose yifuza ko bare bafati ikintu ihema ry'umukara bagatwikira hanyuma we akagiye mu bushori shora akaba umuyobozi w'ikirenga nicyo yifuzaga me buri abamuvangiye hari aba bamubwije ukuri bamubwije inani na rwo urumva rero ko nta kundi byagenda byamugomba kumubafasha
turaza kubigarukaho wenda dutekereza icyo secretary general Patricia Scotland wari wicaye hari yabigaragara yuko nawe yaguye mu kantu kumva umugabo afata iminota nk'iriya usibye ko na Patricia nawe yatangiriyeho yagomba kwisobanura kubera ikibazo cya accountability y'amafaranga y'uyu muryango nawe yababaye nyine kuko avuga ati BBC ntabwo mwakoze akazi kanyu neza kukumproteja ariko urabyumva niko bigenda gukorana n'umunyagitugu rero nuriya mudama zisanga atangiranye ya mico nk'iyakaga akserekane ijabo reka nkuzeho tukubaze nawe cyangwa udufashe kuri ingingo tukibandaho twavuze byinshi kuri ingingo ya mbere umugabo aravuga ati nta masomo nkwiye aturuka muri ubwo buzungu mushyabo niba bivuga ati two tuzungu namwe murebe barimo kugana ibyavuzwe kuri OIF mushyabo yavuga ati utuzungu tutunyaburaya n'udushomeri abo baba muri iyo miryango ya droit de l'homme n'udushomeri abo za amnesty bagomba kwandika uturaporo badushinja kubera ko ari udushomeri umugabo yari ati nta masomo dukeneye agomba guhabwa natwe ati BBC nimutubwire mwebwe kandi twibuka ko BBC yirukanye mu Rwanda murabyibuka mu mwaka wa 2014 nibuka nyuma ya documentary yitwa Antoli Story yashinjaga Kagame kurimbagura imbaga nyine n'amahano yabaye mu Rwanda ko yabigizemo uruhare BBC rero isanzwe ari victime kubera ko Kagame arayikoma cyane akisere kaneje abo ijambo ryanyu kuri ingingo ya mbere turiho tureba kuri cyane cyose yatanze gikomeye ibintu byinshi cyane ijambo ryanyu wewe wakuyemo iki
urakoze cyane Bwana Serge komi ijambo kandi reka nshimire ne ibisobanuro byiza nkuko bisanzwe Bwana Serge ngiyumva aduhaye Bwana Serge rero buriya rimwe na rimwe kugira ngo umuntu akure mu bintu Perezida Kagame avuga biba bigoranye ariko wenda reka mbere yuko nsubiza icyo kibazo cyawe tubanze turasubira inyuma turebe mu by'ukuri byaranze inama nkuko nabibonye hari imyanzuro igera hafi ku 117 isankishona donc byaganiriwe muri iyi nama ntabwo nabonye akanya ko kwinyuramo yose ni ibintu birebire cyane bizasaba umwanya uhagije kugira ngo abantu bagende babinyuzamo amaso ariko icyo umuntu yavuga wenda tugarutse tubanje kureba nko kuri participation ntabwo abantu bari bitezwe cyane ibihugu navuga ko bikomeye muri Commonwealth bitabiriye mu by'ukuri usibye ubwongereza ubwo birumvikana nta kuntu batari no kwitabira kuko mu by'ukuri iriya nama ni iyabo haza undi muntu ukomeye waje ni Premier Ministre wa Canada Justin Trudeau. Justin Trudeau rero buriya Ministre w'intebe wa Canada nibutse abadukurikira ko Canada nayo ubwayo ibarirwa nyine mu bwami itegekwa buriya n'umwamikazi Elizabeth. Hanyuma undi muntu ukomeye buriya waje ni ndetse Perezida wenda wa Nigeria niwe umuntu yavuga. Ariko hari abantu batagaragaye kandi mu by'ukuri b'ingenzi cyane bagombaga gutuma iriya nama igira isura igira representativity ikomeye cyane kurusha wenda uko byagaragaye. Aho umuntu yavuga nka Narendra Modi wa w'Ubuhinde, twibutsa abadukurikiye ku Buhinde nyine bufite hafi miliyari ebyiri z'abaturage. Urumva kiriya gice kinini cy'abantu bagize Commonwealth benshi ni Abahinde. Hari Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo utaritabiriye. Hari uwitwa Minisitiri w'Intebe wa Pakistan witwa Shehbaz Sharif utaritabiriye. Hari Minisitiri w'Intebe wa Australia, igihugu nacyo gikomeye cyane muri Commonwealth, utaritabiriye witwa Anthony Albanese. Hakaba na Minisitiri w'Intebe wa New Zealand witwa Jacinda Ardern nawe utaritabiriye. Aba rero bikaba bigaragara mu by'ukuri ku inama ubwitabire intekereza Kigali yayitezeho.
Progo yariko waruvuze Ubuhinde na Afurika y'Epfo bari bafite inama ya BRICS nabo yabaye ku wa kane, hamwe n'Uburusiya biriya bihugu biri muri BRICS rero byari bifite meeting nayo yabaye ku wa kane. Wenda nabyo tubyibuke ko bari bafite inama yabo ikomeye bahuriyemo ari batanu.
Ariko ubwo bihita bikwereka nyine aho bashyira imbaraga. Ntabwo bashatse kwitabira Commonwealth y'i Kigali. Hari byinshi rero bishobora kugaragaza mu by'ukuri impamvu wenda Kagame yashubijanyije uburakari uriya munyamakuru w'umunyakenyakazi witwa Anne Soy, akaba ari correspondent, senior correspondent wa BBC ari base Nairobi. Mu by'ukuri rero nk'uko na Bwana Felicien yabivuze, ntabwo Perezida Kagame yigeze asubiza ikibazo yari abajijwe. Ariko uyu munsi wenda reka mbabwire ko Perezida Kagame namukunze. Perezida Kagame namukunze kubera ko mu by'ukuri yatumye abanyamakuru hari ari abanyamakuru benshi bateraniye hariya baje baturuka mu bihugu byinshi byitabiriye Commonwealth, ku buryo isura nge natekerezaga ko bakagombye gutahana bavuye mu Rwanda niyo yabahaye uyu munsi. Bya bindi byose bavuze mu nama byo kwirirwa bataka u Rwanda uburyo rwose rwakoze ibitangaza mu rwego rwa ekonomi, bimwe bavugaga ngo by'uko habaye ubumwe n'ubwiyunge, bagerageje kugenda basa nk'abakikira rwose ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu, basa nk'abakirengagiza nkana. Uyu munsi rero bigizwemo uruhare n'uriya munyamakuru dukwiriye no gukorera ingofero wabajije kiriya kibazo Perezida Kagame nawe rwose ntiyadutengushye, yeretse abo banyamahanga ibyo tumaze imyaka tuvuga mu by'ukuri biranga igihugu cy'u Rwanda, isura nyayo y'u Rwanda. Ni nk'aho yababwiye ati dore isura mukwiye gutahana y'u Rwanda ni uko ibyo mwita values zanyu, izo values zanyu mwirirwa muturatira ngiye ntacyo zimbwiye hano muri iki gihugu, natwe dufite values zacu. Yavuze ngo we have values too, ariko ntabwo izo values avuga cyangwa se izo ndangagaciro avuga ntabwo yigeze avuga izo arizo. Impamvu atigeze avuga izo arizo ni uko ntazi haba nta ndangagaciro ziri mu Rwanda mu by'ukuri zirebana n'uburenganzira bwa muntu. Yari kumusubiza iki se? Yari kuvuga se ko gufunga abatavuga rumwe na leta arizo ndangagaciro avuga bafite? Yari kuvuga se ko gucecekesha itangazamakuru arizo ndangagaciro? Yari kuvuga se ko gushimuta abantu nka biriya bya Barusesa bagena n'abandi bose bagiye bashimuta mu bihe byashize arizo ndangagaciro? Yari kuvuga se ko gushinja abacitse ku icumu guhakana jenoside yabakorewe izo arizo ndangagaciro? Yari kuvuga se ko kwicira imfungwa muri gereza harimo nk'abakizwe imihigo n'abandi arizo ndangagaciro? Yari kuvuga se ko kwanga guha amashyaka atavuga rumwe na leta uburenganzira bwo gukora nk'ishyaka rya Ingabire cyangwa rya Bernard Ntaganda arizo ndangagaciro? Yari kuvuga se ko kwikubira ubukungu bw'abantu bamwe bari mu gatsiko arizo ndangagaciro? Yari kuvuga se ko guhungabanya umutekano w'ibihugu by'abaturanyi arizo ndangagaciro akwiye kurata? Yari kuvuga se ko kwangira igice kimwe cy'abanyarwanda nabo bapfushije ababo wenda mu bundi buryo butandukanye n'ubw'abakoresha jenoside yakorewe abatutsi ariko bakaba bangirwa kwibuka nabo babo mu ituze? Yari kuvuga ko izo arizo ndangagaciro nta gisubizo yari afite mu by'ukuri cyo guha uriya munyamakuru, ngira ngo niyo mpamvu ya yasubizanyije uburakari ariko nyine nkuko nabivuze akaba yagaragaje mu by'ukuri isura nyayo y'u Rwanda abantu birengagije kuganiraho muri izi nama ariko bishoboke ko nkuko nabwa na serivisi yabivuze bishoboke ko hari bamwe mu bayobozi bashobora kuba baramuganirije kuri icyo kintu bamubwira bati uko biri kose iyo kintu cy'uburenganzira bwa muntu kirakabije ntago nibaza ko wenda abanyamakuru bari hariya batigeze bamenya ko gereza zafunzwe nta muntu wari wemerewe gufunga gusura imfungwa muri kiriya gihe inama yabaga ndibaza ko bashobora kuba ayo makuru barayamenye bashobora kuba baranamenye ko amashuri yari afunze bashobora kuba baranamenye ko hari ubucuruzi bumwe na bumwe butari bwemerewe gukora ko abantu bamwe b'abakene birukanwe mu mujyi wa Kigali ibyo ngibyo bashobora kuba barabimenye icyo bigaragaza
rero na bose uguca mu ijambo kuvuga ngo bashobora kuba barabimenye barabimenyerega kubera ko bari abantu abanyamakuru benshi burya babari n'intasi bari reportinga muri za ambasade zabo bari reportinga muri bariya bayobozi itangazamakuru burya rifite akandi kazi gatandukanye nako abantu baba babona twicaye aha dufite n'akandi kazi badukora katagarwa ku maso y'abantu
uriya munyamakuru we yabazaga Perezida Kagame ati ese nkawe nk'umuntu ugiye kuba chairman w'uyu muryango mu gihe cy'imyaka ibiri tugarutse ku ndangagaciro ziranga uyu muryango harimo n'uburenganzira bwa muntu kandi igihugu cyawe kikaba cyarakunze kunengwa cyane mu rwego mpuzamahanga kuri kitubahiriza uburenganzira bwa muntu bizatanga isura ki kuri uyu muryango nk'umuntu uzaba ubereye ku isonga muri iki gihe cy'imyaka ibiri Perezida Kagame rero icyo yagombaga kuvuga wenda yaza kuba umuntu mu byo kurishyira mu gaciro wenda uzina diplomasi yaramwihishe icyo ari kuvuga ati nibyo koko ntabyera ngo nde wenda hari ahantu twagiye tutagira hari ibyagiye biducika wenda ntitwabyubahiriza uko byagakwiye ni ibintu dukwiye gushyiramo imbaraga akajowa kuri diplomasi ariko ntihajye kuri defensive nka kuri yanga ahubwo noneho yereka abantu isura nyayo mu by'ukuri muranga abamurwanya bakomeje kuvuga tugarutse rero nko kuri Ingabire biriya bintu bariya badepite b'Abongereza bakoze ni ibintu bishobora wamugani kuzashyira Ingabire mu kaga ariko bikazashyira n'umuryango wa Commonwealth mu kibazo gikomeye kubera ko noneho Perezida Kagame naramuka akoze retaliation kandi noneho afite casquette ebyiri afite casquette y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ariko afite na casquette ubungubu ya chairman wa Commonwealth ni ukuvuga ngo ibyo azakora byose bizireperekita no kuri uriya muryango bizawutesha credibility ku buryo n'uriya mugore bagiye gukorana muri iyi myaka ibiri sinzi niba azi neza ibimutegereje ibyo ari byo gukorana na Kagame ibyo akwiye kwitega bishobora kuzateza ikibazo ariko ibigaragara ni uko mu by'ukuri kuba Ingabire yarasuwe na bariya bayobozi byamuteje ikibazo cyane urabizi ko Perezida Kagame muri karakteri ye nta muntu mu by'ukuri ugomba kujya imbere ngo agaragare kumurusha cyangwa se ahabwe agaciro ahabwe attention ntekereza rero ko kuba Ingabire yarasuwe kandi Ingabire akaba yarabajijwe n'ibinyamakuru bitandukanye akagenda avuga uko abitekereza bishobora kuba byaramuteje ikibazo umbabare rero bwana Serge nkubwire njyewe wenda subirize Perezida Kagame ibyo icyo yagombaga gusubiza mu by'ukuri indangagaciro yavuze zihari zazanywe na FPR njyewe mbona nkurikije ibyo imyaka yose Perezida Kagame amaze ku butegetsi imyitwarire ye n'iyo abayobozi be dore njyewe indangagaciro nasanze FPR yarazaniye abanyarwanda hari ubwirasi bw'abari mu buyobozi batagirwa inama hari gukemuza ibibazo umunwa w'imbunda igihe hari ubukoroni bw'ubundi bwoko bukiza abayobora ariko abo bayobora bo bakarushaho kugenda bakena hari imisoro y'agatsi hari ugutinya gusohoka muri kamere mbi zamunze ubutegetsi harimo no guhakwa hari ukwikanyiza mu gukoresha ububasha bw'ubutegetsi hari ukugambanirana mu bari mu buyobozi hari ugukoresha buhumyi ikoranabuhanga ry'amahanga hagamijwe kwiyerekana gusa hari inzego nyobozi zifite ubumuga bwazimunze hari ukwikunda ko abari mu buyobozi hari ukutabasha kubyaza inyungu imibanire y'u Rwanda n'ibindi bihugu byo mu karere hari ugushyiraho inzego mu buyobozi bw'ibanze zigamije gusa guhoza abaturage ku nkeke hari ubuhubutsi mu mvugo no mu mikorere byabaye karande muri FPR hari kubura kw'abaturage mu kugira uruhare mu byemezo bibafatirwa hari guheza bamwe mu buzima bw'igihugu hari umuco w'ikinyoma wokamya abayobozi harukura kwa sendika zirengera abakozi n'abandi bakora mu zindi nzego hari ubutabera bufutamye bukorera gatsiko hari itangazamakuru ryahahamutse ngizo indangagaciro ngiye mbona Perezida Kagame yakagombye gushyira imbere akavuga kuko nizo nizo zigaragara mu byo akora ndumva bwana Serge wenda n'abacumbikira aho ngaho nkagusubisha
urakoze cyane Comrade Axel wajya gucukumbura yabona byinshi cyane byari byinshi cyane ikibazo rero dufite muri societe yacu kandi kitugoye kizakomeza no kutugora bitewe nuko iyo uri ku butegetsi ukontrola majorite y'abaturage kandi ibi ntabwo ari kuri FPR gusa buri regime zose aho ziba zikontrola majorite y'abaturage zikabasha kubaha umurongo bagenderaho ubu abenshi baba badukurikiye abenshi baba bandika aha abaca kuri WhatsApp baba gutuka ngo sigaho kuvuga umukuru w'igihugu cyacu kandi bituwa dukora tubikoramo neza y'abanyarwanda nta rundi rwango ruba ruhari turifuza yuko u Rwanda rutasubira ahantu habi naho kumbwira ngo ntabwo ruzasubira na Repubulika ya kabiri yahageze ivuga ko itazahagera ibyabaye mu Rwanda n'ubutegetsi bwavuga ko bitazashoboka ibi rero mwamunyandikira muntu kanyina ahangaha biragiza kugira ngo mbivuge kuri antene kugira ngo byumvikane rwose ikosa tugira abanyarwanda ni uguhishira ikibi kirimo kuba tukaba abafana no gusapotinga ubutegetsi burimo gukora amakosa hakabura ababukebura abanyarwanda babaye ibikange barahahamutse abanyarwanda babaye bampemuke ndamuke bo gusingiza ingoma hari ikibazo cyakomeje kubazwa hariya muri Kigali cyangwa cyavugwaga na bariya bayobozi bari yareba ati ibintu murimo kubona mu Rwanda ni miracle uru Rwanda rwari rwarasenyutse muri 1994 iterambere mwiboneye development mwabonye ni miracles irimo kubangama ariko bari ikibazo cy'ingenzi abantu batari basubiza iryo terambere rituma Kigali ibiri bigaragara ari miracles ubundi barigezeho bati bari kuye mu myaka 28 abandi bababanjirije cyangwa kuva u Rwanda rwabaho bitarashobotse seretse nimba nifuza ko wagira icyo bivugaho ariko nanone tukavuga tuti abari guteza imbere igihugu cyangwa bagiteza imbere abo twari tuzi bari muri ekonomi nta n'umwe ugihari bose bafite ukuntu babakindaguye bagiye he abatishwe barahunze abagihari barakeri iyi ekonomi turebe ihari ifite abandi bantu tutazi ifite abo bantu bandi bashya abari basanzwe bahari ntayo bagifite ijambo ryanjye bwana Celestin Nyumva
Less than 10,000 inhabitants. Ubungu babarirwa mu bantu barenze miliyoni muri 1994 iriya ntambara yavayemo ubwicanyi bw'indengakamere abaturage bari batuye Kigali bari 350,000 mu myaka 28 ishize hagiyeho ubutegetsi bwa RPF ubungu bararenga miliyoni ikindi nakongereho nuko iriya ntambara yabayemo ubwicanyi bw'indengakamere yabaye u Rwanda ruvuga ko ngo ari Swiss d'Afrique ngo Swiss bwo muri Afurika Banque Mondiale banki y'isi yose na Fonds Monetaire International ikigega cy'imari cy'isi yose bavuga ko u Rwanda ari igihugu kiyowe neza harimo ruswa kiba amafaranga y'imfashanyo nk'uko ubu ngubu Kagame nawe leta ye ivugwa ko ibyo ngibyo ibivugwaho na les agences de relations publiques baba bahaye amafaranga yo kugira ngo bivuge ari uko mbere byavugagwa nta batagombye gutanga ruswa muri za agences de relations publiques donc biriya terambere rero bavuga abaryita iterambere n'akazi kabo nyine kubera ko hari amabuilding abengerana n'iki byose ariko bangana nageza kubwira ko burya hari ibintu bitangwa les indices du développement ni ibipimo byerekana ko igihugu kirimo gitera imbere harimo nko kubara ibangahe kwijana abagiye bafite amazi meza ibangahe kwijana bafite abana babo mu mashuri ni bangahe kwijana babona uko bivuza iyo barwaye ni bangahe kwijana bafite accès au crédit bancaire bashobora kujya kuguza amafaranga muri banki badatanzwe ruswa izo za ni bangahe kwijana hari abaganga bangahe ku bantu igihumbi izo za indice du développement ntabwo zijya zivugwa bavuga gusa ziriya building n'imihanda ikubuye imihanda ikubuye na building zirengerana ntabwo ari ibimenyetso by'iterambere byemewe na Loni bikaba byemewe na PNUD programme de nationale pour le développement ni ziriya indice du développement nari maze kukubwira hari liste yazo building zirengerana conference centers ntabwo ari ibimenyetso byerekana ko igihugu kirimo gitera imbere
ariko senesese nyuva so guca mu ijambo kiraho nizo indice wenda ugaragaje Kagame azavuga ko atari zo fatiro agenderaho nawe afite indice agomba kugaragaza ikibazo nyamukuru kibazwa nga kandi mora no kubwirana n'abantu bankurikira izo nyubako zihari zishashagirana zo zirahari ntabwo wazihakana ariko nizabandi bazigezeho bati ubundi ntanga urugero hano muri Amerika cyangwa i Buraya n'abandi batanga ingero aho batuye Walmart tuzi ko ari imwe muri magazine zikomeye uyu munsi yatangiye adakorera muri small warehouse gato cyane yatangiye atagenda yubaka buhoroboro ku buryo yabaye igihangange akaba ari worldwide ushaka kuzisanga ku isi yose none se tubonye nka Majyambere Silasi akeneye ari umukire tukabona Mironko akena asigaye yirirwa ataka ari umukire tukabona Rujugiro w'umukire asigaye ahunga tukabona ba mirimo bari abakire basigaye ibyo nimumbwira abantu bari mu Rwanda bari batezaga imbere abanyarwanda bahari uyu munsi usibye RPF Empire tubona Crystal Ventures tutazi naho ira ekonomi yavuye ndaga kuvuga muri Congo twe turabiza buri abakungu buturuka turazi neza yuko n'imfashanyo z'abazungu arizo zubatse rwa Rwanda kuvuga ngo ni miracle ngo n'abanyarwanda bakora buri munsi babyishakamo kirani kimwe seretse nyuma
oui kirani kimwe kubera ko biri byose ureba ntabwo ari ibintu biri muri plan de développement plan de développement ntabwo ya développe Kigali yonyine ko hari n'indi migi hari le monde rural économie rurale bihasi économie rurale no kuvuga ibitunze abaturage badatuye imigi bafite ni pourcentage igeze nko kuri 90% ariya Majyambere bavuga ntabwo abareba amabungi yarabateye bamwe barya une fois tous les deux jours ibi ntabwo bavuga ko ari Amajyambere me abongabo bose batari muri iriya petit pourcentage muri bariya bakeya bigwijeho imari nta jambo bafite ntabwo bamenya ibyabo ntibivugwa abonye ko muri iyi shogome ngo babavanye n'uwo mujyi hanyuma ngo batambaye neza nabo bababuze gusohoka
ariko urwo ni urugero rufatika kwirukana abantu mu mujyi gufunga amashuri gufunga gereza kandi muri commonwealth value byose birimo ubucuruzi busaranganyijwe iterambere ry'abantu bose bibonamo ubwisanzure kuri bose ubwisanzure mu mashuri no mu burezi value zose ziragaragara ziranditse ariko birukanye abantu bafunga ibintu kugira ngo abanyamahanga batazayibona hari aka video kagaragara cyangwa amafoto Boris Johnson arimo gusura abana bari mu ishuri abantu baravuze ati ariko aba bana bavuye he ko amashuri afunze bareba barateguwe ni ba bana bazi gusoma no kwandika icyongereza bazana bakicaza mu ntebe bati mwe muzahura na Boris Johnson cyangwa the highness royal prince Charles azabasura ibintu bikategurwa simvuze yuko bitari muri gahunda ziba zateguwe ariko n'abandi basigaye bakibona ko ari ibintu biba byateguye advance kugira ngo badacishije ijisho muri sisiteme
hari ikintu bita coefficient gini ni coefficient yerekana les inégalités dans une société
ubusumbane mu muryango
ubusumbane muri sosiyete yose ikintu kikwereka ko igihugu kirimo gitera inyuma aho gutera imbere nuko hari ubusumbane bukabije hari abakire bagashize hakaba n'abakene umubare wabo ugenda wiyongera kurusha uko uw'abakire wiyongera na classe moyenne igenda iba ntoya naho abantu bari muri classe moyenne no kuvuga abantu bafite revenu ziciriritse bagenda bajya mu bukene aho kugira ngo barengwe umurongo bajye hejuru nabo bazamuke donc iyo coefficient y'ubusumbane mu Rwanda ni ndende cyane irakungira kabije urumva rero ntabwo bavuga ngo
mwunganiye imibare ibyo mbasha kubona kuri internet nuko iyo coefficient yagenye muri 2016 kandi urumva hashize igihe yari 43 n'ibice 7 ni ukuvuga ngo ni iri hejuru cyane
urumva ko iyo coefficient iri hejuru cyane iyo coefficient iri hejuru cyane bivuga ko ubukire cyangwa ubukungu buba bwihariwe n'abantu nka a ude utwakusa abandi bose ari barudihana resita bitayeho iyo bakubwira ngo igihugu kiratera imbere wenda hari za sekitori zitera imbere ariko mu byerekeranye no gutera imbere kujya mbere amajyambere ntabwo ubanza bitareba abaturage bose bireba abakeya muri bo bari favorize par le régime mu kuvuga nyine abategetsi bari mu buyobozi bwa régime ikindi nakubwira ni uko ikintu giteye impungenge mu Rwanda ni uko le parti au pouvoir icuruza ubundi ni parti politique gikora politike ntabwo zicuruza RPF rero yo iracuruza yihariye amasoko ndetse ikananga ikintu kitwa concurrence kuko umuntu ngo bitambitse imbere bamunyuza hejuru ikamyo urumva biriya bintu batubwira ngo igihugu kirateye imbere kandi hari ibyo bibazo byose bituma umuntu ashyiraho point d'interrogation ishyano ryose nicyo naba nkubwiye kuri mwanya
ni ikibazo hari bagenzi bacu badakurikiye hari ibibazo banditse nabiguhaye kuri WhatsApp sida wabibonye nababazaga bati Clinton impamvu atigeze akora intervention muri Rwanda hari impamvu ebyiri hari intervention ati byatewe n'ibyabaye muri Somalia muri 1993 ikindi nanone akomeza avuga ati byatewe muri Somalia n'abasikari bishweyo ikindi nanone ngo arapyefu ntabwo yafashwaga na Western Country ati ahubwo Habyarimana yafashwaga na Bafaransa na Mubutu iyo komantere wayibonye nari nayigwaye kuri WhatsApp
iyo komantere nayibonye ariko ntabwo nakwemera uyu muvandimwe ibintu atubwira kubera ko kugira ngo Amerika yenterebene mu Rwanda agahukana na kuriya kangana na leta ya Maryland iyo boherezayo nk'abasirikare 2000 babaga bahagije biriya byo kuvuga ko bagiriye amakuba muri Mogadisho ntabwo bivuga ko Amerika yahise isuhererwa igatinya kuba yakwenterebona kandi yari la seule super puissance mwise nibyo ko hari abamarini biciye Mogadisho muri yare operasiyo yitwaga Restore Hope ariko ntabwo bishobora kuba urwitwazo cyane cyane ko muri Nations Unies bashoboraga no ku iyo bo abanyamerika bemera wenda bagatanga rofinansima kuko za operasiyo za Nations Unies ntabwo zishoboka amerika iyita zirimo kuko muri kiriya gihe amerika yatanga rokari y'ibije icyo cya kane usanga 25% y'ibije de operasiyo ubije ekstra amafaranga bita ekstra bijetere amerika itarimo ntikunda amerika iyo yemera amafaranga yashobora guturuka no mu bindi bihugu bikize Budage Japon le Pays du Golfe ariko Amerika yabyiyopoje Amerika se opoze nuko ko udashobora kwemera iyo operasiyo kubera ko Rupulin Rurallié ariyo RPF bashaka ko igera ku butegetsi nta nkomyi uyu nguyu rero uvuga ko Habyarimana yari akikiwe na France na Mobutu twamwibutsa ko Habyarimana yari amaze gupfa Francais cyangwa na Mobutu bwe nukutuwe pa sipo na wato la gusi ikira umuhutu aliho ikindi wenda na mwibuta nuko muri 1993 nk'ukwezi kwa kabiri cyangwa kwa gatatu habaye ibiganiro byabereye Dar es Salaam hagati ya Colonel Kanyarengwe na Premier Minister Nsengiyaremye bakavuga ko abafaransa bagomba kwirukira bavuze ko abafaransa bagomba kuvamo kugira ngo abanyarwanda basigare entre iya operasiyo yo gufata ubutegetsi yo muri 1994 mu kwezi kwa kane yabaye abafaransa batagifite ikiri nuko uyu muvandimwe ari bagira ko mugutu yararwaye arwaye cyane nawe ubwo yari yifitiye ibibazo ku buryo rero donc RPF yari ifite imbere yayo une autre route en l'absence d'une intervention de l'ONU yo kugira ngo ihagarike ubwicanyi ikindi nakubwira ni uko muri kiriya gihe ni naho ikibabaza abanyarwanda benshi nanjye ndimo ni uko imiryango y'abasirikare bafashe ubutegetsi n'ubwanakane yari yibereye i Buganda abatutsi bari mu Rwanda aribo batanze ibitambo muri bari batutsi hariho njye nakubwira ko njyewe mfite de kuzemba abatutsi urabyumva donc ni ibintu byatubabaje byaduhekuye byahekuye abantu benshi abantu b'inshuti zacu b'abatutsi twarahekuwe ariko ugasanga bariya nibo barimo baraturupuje ngo turinde jenoside bazi neza ko mu by'ukuri aribo bakomye imbarutso barabizi neza rukwe na Kagame agomba kuba icyo kintu kimwibutsa ni nko gukinka amabereme azi neza ko aribo bakomye imbarutso ubwicanyi bugatangira hanyuma uribuka hari benshi mu basirikare b'inkotanyi batanze ubuhamya bavuga ko byari binabujijwe gutabara abantu bitwaga ko operasiyo militeri yabasabaga ko bagomba kujya aho babategetse kujya nta handi bagomba biriya bintu bariya abantu bavuga gukora abantu mu jisho kandi ntabwo ari byiza ibyiza rero byaba byiza ko bakwemera ko abantu bavuga ukuri ukajya hanze kugira ngo abantu babone uko bongera bagasubirana uko biyunga kuko kwiyunga nta kuri guhari ntabwo bizaba bidashoboka
urakoze cyane reka munyemere rwose turebe gato ku kino kintu cya migration ikintu avuga ati sindonye amafaranga dukurikiramo hari n'uwanyandikiye ati ariko njyewe sinjya numva ati abantu babaye kuri Repubulika ya Kabiri ya Habyarimana n'abantu babaye kuri Leta ya Kayibanda ati ibyo bintu by'uburenganzira bwa muntu mutubwire buri munsi ko mutabivugaga mu gihe twari impunzi twarahunze igihugu namusubije nti ikibazo si icyo ngicyo kiri iyo umuntu akoze nabi abantu bakabivuga nibyo bifite icyo bitanga ariko kuba ubimbwira uyu munsi ati ibyo ni by'uburenganzira bwa muntu muvuga Repubulika ya Kabiri itarabikoze Repubulika ya Kabiri itarabikoze muba mushaka kuvuga iki wenda mbere yuko tujya kuri audio Axel sinzi icyo wabivugaho mu magambo ahinnye
uri kubaza kuri ibyo bya immigration cyangwa ku byo tuvuyeho
ibyo tukiriho wenda tujya mu bya immigration gatoya
ibyo tukiriho nta kintu cyinshi mu by'ukuri nakongeraho urebye tusa nk'ababivuze gusa wenda icyo ahubwo nari kubaza Celestin ndagira ngo numve niba ayo makuru yarigeze yumva nawe ni uko kuri ibyo ngibyo by'uko b'imbarutso bavuga na yigeze no gukomoza kubaho ku bantu bajyaga mu nama ku murindi bari bazi ko Perezida Kagame yari afite umugambi wo guhitana Perezida Habyarimana bamubwira bati nyabona reka rega sigaho utazatuma dushira hari rero ngarutse ku myitwarire ya Etats Unis muri icyo gihe hari abavuga ko mu by'ukuri administration ya Clinton yari izi ko uwo mugambi uriho ariko barayijeje ko hashobora kuzaba icyo abantu bita victim collateral cyangwa se abantu donc abantu bapfa biturutse ku gikorwa nk'icyo cyakozwe ngo bari baramwijeje ko bikabije bishobora kuba ibihumbi bibiri noneho ngo kuri administration ya Clinton rero par rapport na proje bari bafite nyine z'uko FPR yafata ubutegetsi eventuellement nk'uko byaje kugaragara nyuma nta nubwo vision yari ukugarukira mu Rwanda gusa ahubwo byaje kugaragara ko yakomeje bikagera no muri Congo kugeza ubona mob utavuyeho kuri bo rero ibihumbi bitanu ngo yari sacrifice acceptable kugira ngo abantu babaye bamwemerera kore kiriya gikorwa noneho ibintu rero biza kunoneho kurenga bigeraho byageze twese tuzi bibabaje cyane sinzi niba icyo kintu bwana Celestin yaba yarigeze acyumva cyangwa se ari wenda ari za speculation abantu baba bakora
uri kuri mute
icyo kintu nacyumvise ariko ni ni uwidire ntabwo ari antemoignage navuga ngo ni digne de foi cyangwa antemoignage crédible wenda ubwo ni ibintu bishobora kuba byarabacitse muri za renseignement militaire mais icyo nakubwira ni uko iriya attentat contre le ministère Falcon inkotanyi ntabwo zashobora kuyikora zonyine ntabwo byashobokaga kubera ko attentat yabaye nijoro yabaye nijoro nta contact visuel ishoboka kugira ngo bamenye ko iriya ari indege ariyo bagomba kurasa uzi ko kiriya gihe hari indege zigwa igihe cyose cyane cyane reservation zabaga zizanye ibintu bya minuware byaturukaga cyane cyane Nairobi nta contact visuel yashobokaga muri ariya amasaha iki ni kimwe ikindi nuko kugira ngo bashobore kuyihamya nuko bagomba kuba bari bafite des equipments de communication zitumvirizwa abafari batumva kubera ko abafari ntabwo ntabyo bamenye ariko mbere les equipements de communication bari barahawe na Uganda abafari barazumvaga bariya nabo bakumva ibyo basigaye bitwa expert ni ukuvuga ko bari bafite ibindi byuma bishya bidashobora kumvirizwa aho ngaho rero byaba bikubwira ko hari ubufasha babonye yigeze kuvuga ko ngo babonye l'assistance d'un pays tiers d'une puissance tiers iyo puissance ntabwo ari Uganda ntabwo ari Uganda kubera ko iby'Abagande byarumbizwaga ibyo Uganda yari yahaye bariya abantu byarumbizwaga ariko ibyo bakoresheje mu kurasa iriya ndege bitumvirizwaga hari inasistansi babonye ntibashobora gukora iyo operasiyo bonyine avec les moyens bari bafite nibyo ko iriya misile yabo ngo ari misile ngo atete chercheuse d'accord mais il fallait savoir à quelle minute la cible il fallait savoir quelle est l'altitude de la cible alors qu'il n'y avait pas de contact visuel pour nous accès donc hari yabonye ubufasha nuko tutazi ibyo ari byo biracyari mu mabanga y'ibihugu by'ibihangange ibyo ngibyo byo nibyo ikindi ni uko burya atashe militaire w'umunyamerika yabaga yawunde yari afite indege ye atwara ira evacue hari abantu yevacue bo muri ambasade Kigali le 5 ku itariki ya gatanu urumva
muri abo bantu buri buke habatanze
buri buke ishyano rikagwa kandi mu bantu yevacue ntabwo yevacue mu ambasade
ariko hari n'ikindi kintu rero kigize gitangaje sinzi aho uriya munyamakuru uriya banafunze bawufungiye warusha asari yari yarakuye ayo makuru urivuga ko yari yigeze kwandika ikinyamakuru abivuga neza date precise perezida Habyarimana ashobora kuzapfiraho kandi kuko niko byagenze abantu bakibaza rero ko ashobora kuba hari umuntu wari wamuhaye information
wenda hari uwari mwibiye ikindi nakongereraho muri ibyo narimaze kubwira akisere ni uko i Bujumbura haje en 1730 yikoreye aba marine americain abantu ntabwo bamenye ikibagenza bari bahaje numva ko bari bazanywe no kugira ngo eventuellement niba ngombwa ko bajya gufasha RPF baba bari hariya hafi iriya 1730 bimaze kugaragara ko RPF bimaze kugira anavantage yayo nakubiraga irreversible bidashobora gusubira inyuma le marine amerika bagize batya barongera barigendera nta intervention yindi bakoze cyangwa wenda barayikoze puisque uzi ko muri kiriya gihe nka kangako rashiti ya kangako na l'attaque contre la ville de Butare hari dezerema za turusi Burundi ntabwo tuzi yaba zari inkotanyi gusa yaba zari inkotanyi zivanze n'abasirikare ba Burundi cyangwa hari harimo nabo n'ubwo bufasha bwaturutse Burundi en conclusion nakubwira ko muri kiriya gihe u Rwanda bakiyagiye bankora guverinoma Rwanda yakiyagiye yasaga ni yakomanyirijwe kwera ko ntakidugu yashaka ko haba impinduka I Kigali kugira ngo iriya operasiyo ku Gikongo izashoboke bara
Bwana Serge wenda mbere yuko tujya kuri ya ngingo yindi washaka kuvuga rekano ngira akantu gato cyane kuri biriya bya Perezida Kagame nyine abavuga ko bariya abo amahanga yita ngo abopoza be cyangwa opponent ngo arabo amahanga yishyiriyeho yahimbye ngo ashaka ngo gukoze izina ryabo ngo akaba ashaka gutegeka u Rwanda ngo rubahe ruba respecte ariko akibagirwa ko duhereye no kubyo tumaze kuganira ko nawe ubwe mu by'ukuri Kagame ubwe yaremwe n'amahanga uribuka u Rwanda rukimara donc FPR kimara gufata ubutegetsi muri 1994 mu gihe hari rero Perezida Bizimungu nibwo Kagame yatangiye kwitwa n'ibihugu by'Uburayi cyane ngo Rome for the du Rwanda abanyamerika bo bamwita ngo our kind of guy umuntu yavuga mu wenda mu gifaransa yavuga ngo notre genre de mec umuntu donc umuntu uberanye n'ibyo twifuza icyo bashaka kuvuga rero ni uko mu by'ukuri yagiye abakorera yarafite imisiyo agomba kurampfisa kandi yazirampfishije neza bagenda bamwubakira izina ku buryo ari nabyo byamugejeje aho ageze ubungubu kuba rero asubira inyuma ahubwo akajya noneho kuvuga usibye ko niba mwaranabibonye avuga asa nk'uzimiza nta gatinyuka ngo avuge nomema igihugu icyo ari cyo akivuga mvuga muri rusange abo ngabo abo bavuga ngo ntavareri tugira abo birirwa bagira nabo bafite ni nkaho ashaka kujustifia semakoma cyangwa se ashaka kujustifia amakosa cyangwa se ibyo bamunenga akabijustifia yerekana ko no mu bindi bihugu byitwa ko byateye imbere hari amakosa bakora ko hari konseka batari bakwiye kuza kugira icyo bamubwira ni nka bya bindi hari babangwa amafuti y'umugabo nibwo buryo bwene Ndako ntashaka ko amakosa ye ajya hagaragara mu gihe wenda hari n'ibindi bihugu ibyo avuga ngo bimuha amasomo nabyo bifite amakosa ariko iyo ntago ubundi yakabaye justification y'umuntu w'umuyobozi umuntu w'umuyobozi yagombye kugira argument atanga justifia donc ibyemezo afata n'ibikorwa akora na resultat ageraho aho gushaka buri gihe kwisobanura avuga ngo no ngo darabanze bakora amakosa ngo ngiye nimwaramukwiye kumvuga mutabanje kujya kuvuga bariye nge mbona buri gihe ariyo eshapa twarakora kandi ikintu cyose iyo ageze ahantu basa nk'abamusunikiye ku rukuta niho atangira kuzana jenoside agatangira kuyegeka kuri ayo mahanga agatangira kubashyiraho responsibility nk'aho kuvuga nk'aho jenoside yagize igikoresho agomba gukoresha kugira ngo acecekeshe abantu bose akavuga ati nta kintu mukwiye kuvuga dore hano habaye jenoside ntacyo mwakoze twari konseka nta kintu nta jambo mufite mu iki gihugu cyanjye ndumva arangwa aho bwana Serge wenda ari ako nifuza kongeraho tukajya ku bindi gingo
urakoze cyane
hari icyo nakongereraho nuko perezida wacu afite des problèmes imbere ye hari des obstacles pratiquement infranchissables icya mbere nuko amaze ku butegetsi imyaka 28 uziko abazungu bumva ko tant de service y'umuyobozi ari nk'imyaka 10 ubundi akava amazeho 28 ans non ikindi rero nuko perezida est prisonnier de ses crimes kuko abazungu bifuza ko yava mu nzira kubera ko irakomanse ya plan ambara anariyambara urabona ko banyine batangiye kumvira ko ahonyura uburenganzira bw'ikiremwa muntu ufatwa hejuru demokarasi ko ubucamanza bw'atari ubucamanza batangiye kugenda basa naho muvangira ni nko kumubwira ko igihe cye kigeze cyo kureba hajya kandi ntabwo yakwemera kureba hajya kandi hari biriya bibazo abacamanza bashobora kumubaza aramutse avuye ku butegetsi
mu by'ukuri ntabwo inyagamburira afite
ntabwo inyagamburira mukuru
w'abanyarwanda bamuha nivuwa dosoti ariko hari ibyaha ndengamupaka bishobora gukomeza kumukurikirana
ibyaha bye byinshi ni crime international ni abanyarwanda bamuhaye cette protection yo kuba ntacyo bamubaza ntabwo bivuga ko les juges internationaux nabo ntacyo bamubaza kubera ko les crimes de masse zabaye mu Rwanda ni Congo uri kwibagirwa mapping report umvise ejo bundi ko nka Dr Mukwege arimo asaba ko mapping report bayivana mu kabati ibyo bintu rero byose ni ibintu bimutera ubwoba
no bisigaye bivugwa cyane vice premier ministre Christophe Rutundura arabirepeta buri munsi muri za interview ati dufite mapping report
ya bara ibyo rero ni ibintu bigomba kuba bimutera ubwoba nawe bya gutera ubwoba kuko ibyaharigwa ni ibyaha biremereye cyane bifite uburemere nk'ubwa genocide iri abavuga ko yahinduye fond de commerce me ibya fond de commerce ubu byarangiye kubera ko nta bakemera abemera ibyo avuga ni bakeya ahubwo ubu hari abavuga ko nawe hari ibyo yabazwa kandi amaze 28 ans ku butegetsi urumva rero umugabo ari mu mayirazi
ariko komene werefu nayo ikaba ifite ikibazo cy'uko urabona nka hariya bavuze bagarutse ku kintu cya Russia invasion muri Ukraine ariko bakigarukaho mu gihe bari bari mu gihugu nacyo kiri kuregwa invasion muri mu gihugu cy'abaturanyi cya demokarasi ya Congo ku buryo ni ukwigengesera kuri ya muryango ndabona nibatareba neza imyaka ibiri ishobora kuzasigira isura mbi cyane uriya muryango babitewe nuko mu by'ukuri basa nk'abashatse gukingira icyo wa Perezida Kagame ariko mu bintu mu by'ukuri bisa nk'ibyamucitse bitagifite garuriro
isogome irarangiye na agomba kuba yibaza ati what next
Akseri tuzabigaruka mu biganiro tuvuge gato ko iminota twihayira turangiranye ikintu cya migration yagikomojeho agaragaza ko ari impuwe afitiye ababimukira bari mu Bwongereza nanone iyo bigarutse inyuma aravuga ati twakiriye abavuye muri Libya twakiriye abavuye muri Afghanistan ariko nubri pake dufite impunzi z'abanyarwanda zimaze imyaka 30 zinyanyagiye mu bihugu bya Sadeke cyane muri Congo Brazzaville n'ahandi mu mashyamba ya Congo aho zaho karakinikove batigamba guhubundani niyo magambo yakoreshejwe yibuka neza seresese yumva nagira ngo nkubaze hano kumva umuntu witwa ngo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda avuga ati dufite imuwe abo bimukira bagira mu Bwongereza baciye mu nyanja ariko ufite abanyarwanda muri Congo mu bihugu byinshi bya Afurika bari mu mashitingi by the way tariki ya 20 umunsi journée internationale y'impunzi hari abonabonye bakoze ibiganiro nareba bari abana bari mu mashitingi nyuma y'imyaka 30 nkumva biteye agahinda kumva umuntu akiri mu mashyamba muri iki gihe biteye agahinda uravuga iki kuri ingingo ntabwo utitinda mu minota 3 ine rwose komantari wakora kuri ingingo uri kuri mute
impuhe perezida wacu bari abimukira bo muri Libya cyangwa bari muri Israel cyangwa ndetse n'abariya bari ngo binjira mu Bwongereza iregano impuhe abafitiye ngeri zirantangaza kubera ko yagombye ndabona kuzigirira abanyarwanda bari mu mashyamba y'i Congo abanyarwanda bari muri ya bihugu byose bikikije no muri Afurika Australia ndetse n'ahandi nino n'ahandi hose uzi ko yego maze ngiye kumara mperuka mu Rwanda muri 2024 mu kwezi kwa mbere ntabwo nakwishimira kubona uko abavandimwe bariyo me aparamo ntabwo byashobokera iziriya muwe rero ntabwo zumvikana iyo perezida yagombye kubanza kugirira impuhwe abanyarwanda bene wacu bene wabo bari mu mashyamba y'i Congo bamaze 28 ans izo mpuhwe rero ntabwo yigeze azibagirira kubera ko ahubwo yagiye agabayo ibitero byo kubahiga bukware hari n'abandi yagiye atera iyo bahungiye kubica kubaniga kubakidnapa bakabagarura mu Rwanda bakaburirwa irengero ziriya mpuhwe ntabwo zumvika impuhwe kugirira abantu impuhwe abantu barimo kubabara ukavuga ko bagirira impuhwe ni ibintu byiza yakwiye gushimirwa ariko byagombye guhera no kuri bene wabo abanyarwanda bari Congo kuki izo mpuhwe zitabageraho nicyo kibazo nyinabaza abanyarwanda bari hariya muri Congo bamaze imyaka mu mashyamba n'ahandi muri Congo Brazzaville no muri Afurika y'Epfo hose barahari izo mpuhwe za perezida agirira abimukira batari abanyarwanda kuki zitagera ku banyarwanda icyo kibazo wakimubaza sinzi icyo yasize
tuzakiganira mu buryo burambuye hagati mu cyumweru yari incamake kubera ko nyine abantu babatwandikira kuko umwanya udahagije tuzabigarukaho akiserekane ijabo kuri iki kibazo cy'abimukira Kagame avuga ati sindonye amafaranga nkurikiye izo ndabivuze muri Qatar for economic forum ati abenshi banyarwanda twabaye impunzi mu gihe cy'2022 rwose urakivuga iki mbere yuko dusoza
Bwana Serge urakoze cyane ntago gutindira mu byukuri biri ya president Kagame avuga n'ukubeshya nk'uko bisanzwe ya ashaka gutanga ibisobanuro avuga ko ngo kuba yarabaye impunzi n'abandi harabo n'abandi banyarwanda babaye impunzi ariho bakuru uwo mutima wo kwakira izindi mpunzi ariko akirengagiza ko kuva we yagera ku butegetsi ari bw'u Rwanda rwagize impunzi nyinshi zirusha n'izari donko n'impunzi zabaga hanze FPR itaragera ku butegetsi ubu ngubu impunzi z'abanyarwanda ziranze ni nyinshi kandi guverinoma ye nta gikorwa na kimwe ikora cyo kugira ngo izo mpunzi zitahuke harimo nk'izo ngizo waruvuze ziba muri Congo zimaze imyaka mirongo ingahe mu mashyamba yo muri Congo nta kintu na kimwe bigeze bakora kugira ngo izo mpunzi zitahuke ahubwo ikimenyemeye usanga bamwe mu bayobozi be bagenda bazita amazina atandukanye n'iziri mu bindi bihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo bavuga bati no ugasanga bati ikibazo cy'uko ngo ziga zigatsinda mu mashuri zirimo aho kugira ngo bashyireho gahunda ihamye yo kugira ngo impunzi z'abanyarwanda zitahe ikindi hari impunzi zo mu nkambi ya Kiziba niba yashaka kwerekana ko u Rwanda rugira impunzi yagombye gusubiza ikibazo cy'impamvu abasirikare be cyangwa abapolisi be bagiye bigabije impunzi zo mu nkambi ya Kiziba bakazirasa urufaya baziriza ko zari zagiye kwigaragambya mu mahoro zisaba ko zakongererwa ibyo zirya ibyo ngibyo ni ikinyoma noneho nawe yivugiye ko impunzi zagiye ziza mu Rwanda nta zahagumye zo ko zagiye zijya mu bindi bihugu bikazakira no kuvuga ngo nta sistemu ya asylum mu Rwanda yo kwakira izindi mpunzi kiriya rero ni uburyo nta kundi kuntu yakwisobanura ariko ibintu byose birazwi ko ari ikibazo cy'amafaranga yarakurikiye ikindi rero wenda ku ruhande rw'Ubwongereza nuko iriya proje yo kohereza abimukira mu Rwanda yari ni igikoresho uriya premier minisitiri uri mu bibazo cyane muri iki gihe mu Bwongereza yashaka gukoresha kugira ngo arebe ko yakongera kugira popularite mu baturage muri iki gihe ari mu gihe cy'amatora cyane cyane nyuma yo kunengwa bikabije kubera imyitwarire yagize mu gihe cya covid aca ku mabwiriza guverinoma yarishyiyeho akajya gukora iminsi mikuru hamwe n'abayobozi be ibintu byamukozeho cyane azana rero ya proje yo kugira ngo mu by'ukuri nawe yarabizi ko ari proje izaba ari controversy ariko noneho azayitwaza avuga ati ngewe nagerageje gukora gushyiraho solution yakemura ikibazo cy'abimukira baza biruka birunda mu Bwongereza hanyuma abandi barandwanya nibo batumye bipfa donc responsabilité zijye ku bandi zive kuri guverinoma ye muri iyi minsi yafite ikibazo nk'uko mwabibonye no mu matora aherutse kuba mu cyumweru cyashize abantu bo mu ishyaka rye baragize baratsinzwe cyane ku buryo hari kwibazwa ko fica ye nayo iri itari certain mu minsi iri imbere ashobora no kuzegura ku buryo njye mbona uriya mushinga kugira ngo azakomeza upushing ujye mu bikorwa sinzi ko ari ikintu byamumarira ku stade bigezeho icyo byagomba kumufasha ni icyo gihe bihita bitambukanye ndari muri kijya gihe ubu ngubu ngira ngo yaba ari kwiyamfonsa kurushaho ni ukubitegereza rero njye ntekereza ko uyu ari umushinga wamaze kweshwa ushobora kutazagira icyo utanga niyo hagira aboherezwa mu Rwanda ntabwo bizaba ibintu bizaba sustainable mu long term niko mbibona urakoze
urakoze cyane Axel Kanejavo ugire ijoro ryiza igihe kinaturangiranye Serisese yumva urakoze cyane tuzabigarukaho hagati mu cyumweru dufite umwanya uhagije kuri uyu mugoroba yari incamake kandi igihe twihakirwa kituturangiranye niba ari ijambo wavuga usoza Serisese yumva reka nguhereho uri kuri miyote tujuru uvana kuri miyote
kuri ibi Axel atubwiye hari icyo nakongeraho ki abantu badakunda ntabwo bakunda kubyibaza buryo impunzi z'inyekongo zaje mu Rwanda kandi ariho hari hatukereza tanki buriya byagenze bite kuko ubundi abantu bahunga la violence bagahunga aho iyo violence ituruka ntabwo wahunga
ujyayo
ntabwo iyi intare iri mu ishyamba irivuga utunyamaswa tugahunga nyine tukayabangira ingata twigirayo twiyerwanya aho iyo intare yivugiye yagenze bite kugira ngo la violence yaturukaga mu Rwanda hanyuma bariya abanyekongo ba muri noriki nabo muri sikibu abariho bahunga umuriro bahungira aho umuriro waturukaga icyo ni kibazo abantu badakunda kwibaza me puro mama nyine komantere twari dufite kuri biriya bibazo iriya conference de presse ya president nizo wenda ibindi twazabiganira ikindi gihe
Murakoze cyane. Axel Karijabo, masegonda icumi ni bari ubutumwa kugira baduteze amatwi.
Urakoze Bwana Serge, reka mbashimire, nshimire na Bwana Serge Nsengiyumva. Nshimire n'Abanyarwanda uburyo bagerageje rwose nk'uko bisanzwe nyine kwitwararika muri ibi bya coga mu barubaha, bagerageza gushoboka byose ngo iriya coga migende neza badahutajwe. Ariko nzi nibizera ko byibuze hari amasomo bazakuramo, bazabona ko mu by'ukuri baragiwe butama. Iriya leta ntabwo ibitayeho, icyo yitayeho ni ukugira ngo inoze isura yayo gusa, ariko bo nta kintu ibitayeho. Reka ubwo coga mirangiye bakaba bagiye gutuza, reka tubaragize Imana ikomeze barinde, kandi twizera ko hazaboneka igisubizo mu bihe biri imbere. Urakoze.
Urakoze cyane Axel, urakoze cyane Celestin Ngiyumva, murakoze cyane inshuti mwese mwari muteze amatwi radio kuri mugoroba. Yari incamake rero ibyinshi tuzabigarukaho mu kiganiro cyacu kuva ku wa mbere, mutwandike ibitekerezo byanyu n'ibyifuzo ku buryo twazabigarukaho. Munyemere rero umwanya nafite ntabwo uhagije ku buryo twakomeza tuganira, hari abashaka ijambo ariko ntabwo nafungura imirongo yanyu ya telefone bitewe n'uko umwanya mfite utanyemere. Mwakoze cyane mwese, ijoro ryiza ku bagiye kuryama, umunsi mwiza kubyuka. Turabakunda mwese kuri radio itahuka na ubutaha.